spoon of sinza.
It's two kids, baby.
Yeah. Natash.
Batisha ngoma sase matave.
Nawe kunda wachane. Ukiwa giri viva softawe. Nawe kutovye none. Uraso kugaka vya chane.
Cuba mnabanduka, ebu nondoleke. Batini
Nachomura.